yeah.
The Paso Music.
Put the music on this one.
It's Black on the beat.
Umeni panini nini. Napata my feeling. Umeni ningi niza ningi. Nabaki kiwili. Akena umeni washa baby, umeni washa baby, umeni washa baby, umeni washa baby. You don't know that. Kwani haujui? Mama, you don't know that. Baby, haujui? Cake of my birthdays, nikukatekate na mate ili tule. Ruba ni nate, nikungatengate ni papate kule. Wananiita baba ubaya, umenishika sehemu mbaya. Unaingata kivempaya, na isi kama nipo Ulaya. Oh, niwe, baba niwe, dada. Neleze nijue, ladha, nikuze nikue. Oh, niwe, baba niwe, dada. Neleze nijue, ladha, nikuze nikue. Ni washa, baby, umeni washa. Washa, baby, umeni washa. Washa, baby, umeni washa. Washa, baby,
you don't know that.
Kwani haujui? Mama, you don't know that. Baby, haujui?
Nahisi nadeka. Utaniumiza siku kisepa. Domana umebeba beba zigo. Weni nyongo mkalia figo. Penzile tulinda jenga wigo. Japo watatega tega mingo. Physically fit and steady. Physically fit and steady. Let me give the heat, I'm ready. Physically fit and steady. Oh yeah, hey, yeah. Oh my God. To love is like smoking hurricane. My music so sweet like sugar cane. Wa bedi miuno yako fen. Savannah papa ama henken.
Oh niwe, baba niwe, dada. Neleze nijue, ladha. Nikuze nikue. Oh niwe, baba niwe, dada. Neleze nijue, ladha. Nikuze nikue.
Niwasha. Washa, baby, umeni washa. Washa, baby, umeni washa. Washa, baby, umeni washa. Washa, baby,
you don't know that.
Kwani haujui? Mama, you don't know that. Baby, how do you?
Hey, it's Black on the beat.